radio mwumvani radio ijwi y'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwongera kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku minongo migufi ya 12 kuri metero 1920. Iki ni gitondo cy'umwaka mushya 2022. N'ubunani nshimishijwe no kwifuriza mwese abumva ijwi ry'Amerika umwaka mwiza, umwaka w'amata n'ubuki, umwaka w'amahoro n'amahunda. Mu biganiro byacu uyu munsi turatumikira mwebwe mwese mutwumvira mu karere k'ibiyaga bigari, mutashye inshuti n'abagenzi. Ariko nk'uko mubizi mu Kinyarwanda ngujya gutera uburezi arabwibanza, ndifuriza bagenzi banjye hano ku ijwi ry'Amerika bose muri serivisi zose gutangira umwaka neza, umwaka w'uburumbuke n'amahoro. Abanyamakuru bagenzi banjye usanzwe nibo baza kubashaka bakabaha ijambo n'umwanya wo kwifuriza umwaka mwiza banyu. Uyu munsi ndabaha akanya nabo babasuhuze, ndatumira bamwe mu bo mwumva mu biganiro ababoneka maze muganire. Ikiza ni uko nta n'umwe nateguje imubwira ko nza kumuhamagara, ndahera kuri Edi Rwema. Edi, ikaze ku ijwi ry'Amerika kandi umwaka mwiza.
Mwaka mwiza Venuste, uranukuye.
Ndagutunguye niko nahisemo kubigenza, nagira ngo mukoresha amarangamutima umutima wanyu mwifurize abamaze imyaka myinshi batwumva umwaka mwiza. Edi Rwema,
umwaka mwiza nubwo wari umwaka ugoye kurangiza. Hashize imyaka hafi ibiri abantu benshi batabonana kubera icyorezo cya virusi ya corona, nawo urangiye ari uko bimeze. Icyo nifuriza abavandimwe banjye, inshuti zanjye, imiryango yanjye, cyane cyane abakunzi b'ijwi ry'Amerika, ni uko uyu mwaka bawusoza neza ndetse bagatangira undi w'ibihumbi 2022 bameze neza. Twizera ko uzaba umwaka w'akarusho ugereranyije n'iyi ibiri ishize. Nibyo rero nakwifuriza abakunzi b'ijwi ry'Amerika hirya no hino aho bari, basaba ko bakomeza gukurikiza ibiganiro by'ijwi ry'Amerika, kugira uruhare mu biganiro by'ijwi ry'Amerika, hanyuma twese hamwe tukizera ko umwaka utaha n'indi ikurikira izatubera myiza.
Urakoze cyane Edi Rwema, nkwifurije umwaka mwiza wa 2022. Reka twumve n'abandi bagenzi bacu bari hirya no hino bifurize abatwumva umwaka mwiza. Urakoze cyane.
Urakoze nawe Venuste, mwifurije umwaka mwiza wowe n'umuryango.
Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika, bagenzi banjye bafasha akanya ko kugira ngo namwe babifurize umwaka mwiza. Mwebwe dukorera buri munsi. Ngeze kuri Oriane itanga ishaka. Oriane, umwaka mwiza.
umwaka mwiza cyane Venice urakoze
abarundi n'abanyarwanda aho bari hose mwisi barakumva iki ni gihe cyabo kugira ngo ubifurize umwaka mwiza nawe
urakoze cyane Venice mbanje gutangura kubabwira abarundi n'abanyarwanda n'abakongomani abari bose bumva ururimi rw'ikirundi cyangwa rw'ikinyarwanda yuko ndabakunda cyane gose kandi maranye nabo imyaka itari mike ku isi ya Amerika banyumva ndabumva ndabifurije Noel nziza umwaka mwiza imigisha tuzoyisangire imigisha ya muri 2022 tuyisangire kabisa kandi mane tugirire neza iturinde corona iturinde impanuka n'ibindi bibi byo babiri imbere yacu ariko imigisha ibe myinshi cyane
Oriane urakoze cyane nanjye nongere nkwifurize kurangiza uyu mwaka neza kandi utaha uzawugiremo imigisha myinshi ikomoka ku mana yo mwiranda
Venice ndagushimiye cyane gose kandi abatwumva bamenye yuko uri umwe mu bamenyesha makuru nkunda cyane urakora akazi neza kandi urumu kono vyita mu cyongereza co-worker mwiza cyane mwana neza cyane rero ikomeze uko kandi mana ibanganye tuci imbere
urakoze cyane uyu mwaka utaha ndahamya yuko nawo uzatubera mwiza tugakomeza gukora akazi uko kubera abo dushinzwe tukajya tubagezaho amakuru meza ndatekereza cyane urubyiruko urwanduka kimwe n'abakenyezi bagukunda Oriane uzakomeze uhababere
urakoze cyane
dukomeje kubifuriza mwese abumva ijwi ry'Amerika umwaka mwiza umwaka mushya utangira mu masaha make ya azimbere undi mugenzi wacu ugiye kubifuriza umwaka mwiza ni Diane Nininahazwe ndaguha ikaze ku ijwi ry'Amerika se kandi uhasanzwe ariko abakumva ni benshi mu Rwanda mu Burundi ndetse no hirya no hino ku isi abakuzi ni benshi uyu mwanya n'uwawe Diane bifurize umwaka mwiza
urakoze ndanzita kwifuriza umwaka mwiza uko bimbaza gute Londres hameze gute
Londres hameze neza Londres harakonje ariko dufite ubwoba turirinda kubera ko hari kino cyorezo cya COVID-19 kihavugwa hari buriya bwoko bushya bwa Omicron buhari buhavugwa tukaba rero tugerageza kwirinda turinda n'abacu niko hano ironde hameze ariko ubuzima n'ubwo kurangiza uyu mwaka birumvikana tukaburangiza mu mahoro
Ego nukuri kambanzi da kwifurize wewe n'umuryango wawe umwaka mushasha w'2022 sinekeranya ko 2021 hari byinshi byaba byaragukomereye haba ku kongera gutangaza ibiganiro haba ku buzima bwawe bwite byose bitewe na kino kiza cya COVID-19 byashyikiye twese ndakwifurije no ku 2022 yaba wewe yaba bakumva ku radio ya muryango wawe wagutse wahagutse wabera umwaka w'amatangu n'ubuki nk'uko bavuga mu kirimi mu rurimi rw'ikirundi hanyuma nifurije umwaka mwiza abo dukorana ngaha ku kazi ku ijwi ry'Amerika ekipi ya Washington DC bose kuva ku batwara izindi tarikizi abamumvije Tim Rwema Frederic Mundikije n'abandi bakoreyegeje ni Mukankusi Geoffrey Mutagoma Aloyse Bigirimana Thomas Kamilindi n'abandi bose cyangwa n'icyubahiro bose uzababera umwaka mwiza cyane rwose bazororanirwemo nifurize umwaka mwiza abakunzi b'ishuri rya Amerika batwumva bari mu mpande zitandukanye zine z'isi ku mugabane wa Afurika mu Buraya Aziya ahantu hose ishuri rya Amerika rishika turabifurije yuko 2022 nuko yo babera umwaka mwiza umwaka w'ibisubizo bitandukanye umwese afite ku mutima atanguranye kuno mwaka hanyuma umwaka mwiza turumvikana ku muryango wanje na wenye ndabifurije mwaka mwiza papa mama ndabakunda cyane aho batumva mu Burundi bari ndazi ko bakurikira ibwami bw'ishu rya Amerika abo tuvukana baba bari mu Burundi baba bari mu mahanga Iburayi no muri Canada hose mwaka mwiza kuri mwese ndabakunda cyane aba inshuti za hafi abo panza aba marine n'abandi bose namwe mwaka mwiza banje banje n'aba abagenzi banje ari mu buzima bwanje butandukanye umwaka mwiza mwese utubabereye umwaka mwiza abanzi hanyuma rero nkifuza n'umwaka mwiza hashobora kuba hari abantu bataronsa bifuza umwaka mwiza abari mu bibazo bitandukanye badafite imiryango barahari abadafise abaseruka ko barahari abadafite imiryango barahari ndabifuriza ko 2022 mwebwe uno mwaka ushitse mwigunze mudasaba ari hagufi wa ubabera umwaka muzokwagukirwa mu bugenzi mukaronka ababitaho
Diane uri imfura abumva ijwi rya Amerika bari bakuzi n'abandi batakuzi none barakumenye kurushaho uvugishije umutima urakoze cyane deka nanjye nkwifurize umwaka mwiza kandi ngushimira wantanze nifuzaga kukwifuriza uyu mwaka ntekereza ababyeyi bawe ukunda cyane ndabizi ndetse n'abavandimwe abo bose ndabifuriza kuzagira inka bakagira n'inkuyo bakagira n'amahoro Diane nini nahazwe uri umunyamakuru ijwi rya Amerika rifitiye ishema ukomeze utere ishema ijwi rya Amerika ukorera abatwumva nagira ngo mbabwire ko byinshi musoma byinshi mubona kuri iza video byinshi mubona kuri Twitter kuri Instagram kuri Facebook ni Diane Ninahazwe ndetse na mutagma wabari inyuma Diane akaba abari ku rugamba rukomeye urakoze cyane ndakwifuriza kuzagira amahoro menshi mu mwaka wa 2022 Diane Ninahazwe
urakoze Venice na wewe uzogire amahoro amahonda amatanu ubwo naho umwaka
yego naho umuntu zawe mpaye ngakomera cyane
yego urakoze
nyuma ya Diane Ninahazwe tugeze kuri mugenzi wacu Toma Kamirindi nongere nguhe ikaze kuri radio usanzweho ijwi rya Amerika umwanya wo kugira ngo twifurize abanyarwanda n'abarundi n'abandi bose bumva ikinyarwanda batwumva ku ijwi rya Amerika kurangiza umwaka neza aka kanya na kawe Thomas kugira ngo ubifurize kurangiza umwaka neza
ndabashimiye cyane Venice mugenzi wanjye tunaziranye kuva tukiri n'abasore
yego
yakugakunda ko ntabwo karahari ntakandi ntukari kubatu nawe rero icya mbere umwaka mushya muhire n'abawe abana bawe umuryango wawe umwaka mushya muhire ariko rero by'umwihariko ndazirikana abantu bafite utubazo twinshi dutandukanye COVID yakoze ku bantu benshi n'ubu ngubu hari abantu benshi bayirwaye mu Rwanda Burundi n'ahandi hose nk'uko nyine babivuze abo ndabazirikana cyane ndazirikana abantu bari mu mabohero abantu bafunze bagire umwaka mwiza n'ubwo nyine bari muri izo ngorane abari mu bitaro barwaye bakomere mukomere mwese byo ndabazirikana by'umwihariko mu kinyarwanda baravuga ngo uko umugabo aguye siko amavi yunuka ariko rero mwese mukomere hanyuma mu magambo makeya umwaka uzababere mwiza aho muri hose kandi nimba mwemera Imana mujye muyisunga
urakoze cyane Tuma nawe rero uyu mwaka utaha uzakubere mwiza uzawurye ntuzakurye amahoro niyo ya mbere uzagire menshi ukomeze ukorere abanyarwanda maze imyaka myinshi ukorera abana benshi bakunda n'abantu bakuze barampamagara batituma Kamirindi twakuze twifuza kumera nkawe hari abantu benshi Tuma bakuze bifuza kuzamera nkawe abo bose rero bakumva n'uyu munsi bakumvise cyane cyane abo ukomeje indizera yuko ubahaye ubundi buryo bwo kwishima. Nawe rero nkwifurize wowe n'umuryango wawe n'abantu bose ukunda ndetse n'abagukunda kuzinjira muri uyu mwaka utaha mukawinjiramo muririmba mumeze neza mwemye kandi mukazagira ineza nyinshi. Ukomeze ugire umunsi mwiza, uyu mwaka uwurangize neza. Toma Kamirinde
ndagushimiye cyane Venus, nshimiye Imana, hanyuma rero nabo bantu bose naba narabereye urugero, ndabahobeye cyane, namwe mwese mugire umwaka mwiza, ndagushimiye cyane rwose,
gira amahoro
twese twese.
Mu gihe tugitegereje kureba undi munyamakuru uri i Washington kugira ngo abifurize umwaka mwiza, reka tunyabukire i Kigali mu Rwanda tuvugane na Sumita Kabuyi, n'umwe n'umwe mu banyamakuru ba mbere batangiye gukorera Ijwi ry'Amerika. Sumita Kabuyi, umaranye n'Ijwi ry'Amerika imyaka myinshi, Abanyarwanda, Abarundi, Abanyekongo, Abaganda, abantu bose bavuga Ikinyarwanda barakuzi. Nongeye kuguha ikaze ku Ijwi ry'Amerika kandi nkwifuriza kurangiza umwaka neza.
Urakoze cyane Venusi, nanjye ndagushimiye, kandi koko nibyo uvuze, maze imyaka myinshi igera kuri 20 mu Ijwi ry'Amerika.
Yego, iki rero ni igihe twafashe kugira ngo abo dukorera, abo dushyira imbere, abo abatwumva, abumva ibiganiro byacu buri munsi, natwe mu gihe dusoza umwaka twifatanye nabo tubifurize kurangiza neza. Nagira ngo rero nguha akanya Sumita Kabuyi gafata.
Urakoze Venusi, reka nguhereho kuko wadutekereje, nanjye nkwifuriza umwaka mushya muhire,
kandi
uri umwe mu bantu twakoranye muri uyu mwaka utambutse, twakoranye n'akazi keza, niko nanavuga muri cya kiganiro cyacu cya saa saba za kumanywa, n'akazi kagenze neza. Rero nanjye ndakwifuriza umwaka mwiza, hanyuma nanawifurize ikipe yose y'Ijwi ry'Amerika, kuko burya iyo ukorana n'abantu udakorana neza ntabwo biryoha, ntabwo akazi karyoha. Ntabwo nanavuga ko n'iyi myaka nari kuyimara iyo mba ntisanzuye ntameze neza.
Yego
rero bagenzi bacu bose bari Washington, nawe ndabifuriza umwaka mushya muhire, aho tubana hano i Kigali umunsi ku munsi, nabo burya dufite ukuntu dukorana umunsi ku munsi, utaha ku isaha kuko nta kintu wakora utabwiye mugenzi wawe mu bana. Nabo ndabifuriza umwaka mwiza, hari abo tubana hano i Kigali, Eric bagira ubusa, hari ba Claveri, hari Desire, abo ni abandi twungutse mu gihe cyaje cya ngombwa tukabara nabo. Nabo ndabifuriza umwaka mwiza, ariko ntabwo nakwibagirwa umuryango wanjye, hari umuryango wanjye abo tubana, umugabo, abana, ndabifuriza nabo kuzagira umwaka mwiza bakawusoza neza, n'inshuti zanjye n'abavandimwe banjye. Ntabwo ubu navuga amazina, uyu muntu amaze kuba mukorosi abantu benshi b'inshuti, ndavuga muri rusange ngo bose bazagira umwaka mwiza.
Sumita Kabuyi, ukomeje ku ijambo rishimishije, abo wifurije ukize ku murongo ugana ku musozo n'umuryango wawe, kenshi na kenshi nguhamagara muri kumwe bakaguha akanya kugira ngo tuvugane. Iyo abana barimo bisanzura avuga uti Ijwi ry'Amerika rirampamagaye, bakaguha akanya bakakumva bakakureka ukarangiza inshingano zawe. Abo bose rero bakuba hafi batuma wishima, nagira ngo nanjye mbonereho nk'uko wanyifurije uyu mwaka uje kugira ngo nzawurye, nagira ngo nawe mbifurize kuzawurya, kuzagira amata bakagira inkoni n'impuyo bakagira ubuki bakazagira imizinga myinshi, bakazenga inkangaza bagatunga bagatunganirwa rwose asimuta kaboye abakumva ko ijwi rya Amerika hadi benshi arabigeze kumbwira namwumvaga mu karere ka Rusizi ambwira ati asimuta kaboye turamukunda cyane nkavuga nese kuki utamwihamagarira akakwegereye aho ngaho ngo yimubwira ati ntabwo tuzi nimero ye yawe turayizi kubera agasero kaburaga imbere yawe dusigaye tuyizi none uzamutubwire ko tumukunda bose bakomoka muri Rusizi ndetse nabo mu Bugesera inyamata harabambwiye ko bakuzi kandi bagukunda nabo nagira ngo niba ufite umunota umwe nawe wifurize umwaka mwiza sinza
ahubwo ugize neza cyane abakunzi twamenyaniye kuri radio y'u Amerika bo ni benshi cyane nakubwira ko nta n'intara yo mu Rwanda cyangwa se akarere nageramo ngo usange nta afite abantu bankunda baba bataramenya ariko iyo ndamutse ngize iyo ngize impamvu ituma nivuga n'ukuri mana babantu batuma tugira umwete wo gukomeza gukora aka kazi baradukunda ngira abantu benshi banyoreza message ngira abamamagara abenshi bo basigaye banamamagara kubera agasaro bashaka kugira ngo bambaze uko bakugeraho ahubwo ntibibutse ngo uzashakishe ukuntu wabwira abakunzi bawe ukuntu bazajya bakubona mu buryo bworoshye kuko baragushaka pe baragushaka cyane ari benshi rero ndagira ngo nshingire abo bakunzi bacu abakunzi banjye by'umwihariko ni benshi pe ni benshi bambwira ko bankunda bajyaga banabibwira Eugenia batasuta turamukunda Eugenia mukanga umusinzizi wacu nawe by'umwihariko reka mwifurize gusoza umwaka neza ni ukuri natwe turabakunda kandi turababwire yuko urukundo rwabo ni rwo rutuma dukomeza gukora aka kazi kandi tukagakora uko dushobojwe tukagerageza kugakora neza
urakoze cyane rero nongere nkwifurize kurangiza umwaka neza ukora neza ushimisha abakumva akizi rya Amerika ugira amahoro
amahoro cyane nawe Venuste kandi usoze umwaka neza
twakira muri kano kanya ni Geoffrey Mutagoma ikaze ku ijwi rya Amerika Geoffrey Mutagoma
komera cyane Venuste Nshimiyimana urakoze ku mikazi
ndaguha ikaze kuri radio usanzweho ariko niko bigenda burya ngo abasanga mu ijambo bararikorana uyu ni umwanya wo kugira ngo twifurize abatwumva abadukunda bo dukorera bo dushyira imbere kurangiza umwaka neza Geoffrey uyu mwanya ni uwawe
uranongwe cyane kuko kugira icyo mvuga nyuma ibyo maze kuvuga biragoye gusa njya nkunda kubwira abantu nti turi hano kubera ko bari aho bari batari aho bari natwe ntabwo twaba turi hano tuvuga kubera yuko badutega amatwi tubagezaho amakuru kubera yuko bahari kandi nabo barabizi ko badufashamo kubera ibyo rero urajya nkunda ririya zina ryo kwa rya radio yacu kuko burya ni radio ya rubanda ni radio y'abantu bose bayikunda abakunda rero radio ijwi rya Amerika abakunda kudutega amatwi abo dukorana mu biganiro abo twiyambaza tubasaba kuko batubera batumirwa abo bose ndabifuriza umwaka mushya muhire 2022 kandi mbashishikariza rwose ko bazagumana natwe bagakomeza kudutega amatwi no kutwungura inama babinyujije muri buriya buryo busanzwe buriho uburyo bwo kutwandikira kuri Facebook uburyo bwo kohereza ubutumwa kuri WhatsApp buriya buryo bwose tubabwira buri munsi ndabifuriza ibyiza amahoro n'amahirwe niko njya nkunda kuvuga
Geoffrey Mutagoma wowe n'umuryango wawe ugira amahoro Geoffrey
komera cyane Venuste we nawe rwose uko bivuze aba ariko bikubera Abanyarwanda
kubyo biganiro mwumva ibiganiro tubagezaho buri munsi kugira ngo dushobore kubibagezaho hari abantu baba bari mu gikari babitunganya kugira ngo bize bibanogeye umwe muri bo ni Dieudonné Cyubahiro ikaze kuri Radio America Dieudonné
Murakoze Venice kumva ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika
nguhaye ikaze kandi nkwifuriza kurangiza umwaka neza ugatangira undi neza kandi nguhakanya kugira ngo unawifurize abakumva ndetse bakumva no mu kiganiro cy'umuziki ubagezaho mu mpera za buri cyumweru
ndongeza gushimira Venice reka mpere kuri wowe Venice Nshimiyimana nkwifuriza umwaka muhire wa 2022 ndetse nabo dukorana bose hano ku Ijwi rya Amerika ntibagiwe n'abagenzi bacu baduhagarariye hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari ndakomeza nifuriza umwaka mushya muhire kandi umwaka w'amata n'ubuki umubyeyi wanjye uri mu Rwanda ndetse n'abavandimwe banjye bose aho bari hirya no hino mu Rwanda uyu mwaka mushya kandi uzabere muhire umuryango wanjye turi kumwe hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwaka mushya ndifuza ko wabera wo kwihangana no gukomera kuri Jean Claude Mazimpaka urwaye ubu ndiho mvugana nawe ararwaye intashyo ndumva izamusanga aho ari mu bitaro harwariye ndamukomeje kandi mumenyesha ko inshuti ze twese dukomeje kumuzirikana kandi ko tumwifuriza koroherwa ndetse no gukira vuba sinarangiza intashyo z'umwaka mushya nkamwifurije abakunzi ba radiyo mudatenguha Ijwi rya Amerika aho baherereye hose cyane cyane birumvikana cyane cyane abakunzi b'ikiganiro dusubike Venice Nshimiyimana nkaba ngushimiye kuri aka kanya mpaye ko kugira ngo mbashe guhatisha intashyo zanjye z'umwaka mushya ku bakunzi banjye umuryango wanjye n'abakunzi ba radiyo Ijwi rya Amerika
Dieudonné Cyubahiro ndagushimiye cyane kandi nifatanije nawe mu gusaba mu gusenga ngushimiye umutima w'impuhwe wa Jean Claude urwaye Imana yumva amasengesho yacu imukomeze ngushimiye cyane kuba ushyira imbere abandi bigaragaza urukundo rukuranga uyu mwaka dutangiye wa 2022 uzakubera umwaka w'amahoro uzahinge weze
urakoze cyane Venice namwe kandi
turangije uyu mwaka duhumeka neza dushimira Imana iyo tubikesha turangije uyu mwaka duhumeka neza dushimira Imana iyo tubikesha
abasaza n'abakecuru turangije uyu mwaka urubyiruko rwose turangije uyu mwaka ibirire na byose turangije uyu mwaka muri byose twakoze
umwaka mwiza wa 2022 kuri bagenzi bacu bakorera mu Burundi bo batuma tumenya amakuru yo mu ntara zose z'u Burundi aho tutagera bakahatubera no batuma tubagezaho amakuru umunsi ku wundi abo bose hamwe na Etienne Karekezi wahariye iki kiganiro abanyamakuru banyu mbifurije gutangira umwaka neza mu kazagira Imana n'imangazini mukagira amahoro n'amahonda abandi banyamakuru bagenzi banjye babifuriza ineza ni Desire Hatungimana Pierre Claver Niyonkuru Eric Bagira Ubusa Eloge Wilika Neza Eugenie Mukankusi James Joven Fidel Niyongabo Temistocle Mutijima Vedaste Ngabo Jean-Baptiste Mico Myiza Tim Harris Shimwe Ali Asanka na Jean-Baptiste Ndabananiye mu biganiro biri imbere ku Ijwi rya Amerika turakomeza guha ijambo abifurize inshuti n'abagenzi umwaka mwiza muzagire inka n'inkuyo muzagire amata n'ubuki mwari kumwe na Venice Nshimiyimana
tugeze kuri te